ZWAP.com.
Guess who? The great Pusha. Ella Shoki. The new face of LSK.
They are loony.
Yeah.
You are I never tested you, my pill. Who's a lifestyle? Who's a full of Bunsa? And he cast my yo. He didn't even have a Pusha. Who's a white?
Ana kuri saba jize muyo enze wapa bondi Pano pana paka cha fake chikondi Kasini rikasa pete ya kupondi Low kindi ni mwana chiboli ana lifestyle really shocking
Sama farajia si snitch Safa nika pano snitch Sasi watu wa santi ambo snitch You are a snitch
Kaleza chabe sama farajia si snitch Safa nika pano snitch Sazibo sunga nkama snitch Yeah, ni wao yo snitch yeah. Isemeno tima langiza che toothbrush Mulibe benefit mukunkala ku guys is true plus Wene wana paka ni majudas You can't fit in my shoes oro ni kuuze shoe size Gasuma timbelela majebi high five Mari ujibe ni kalifa hi-fi Raro diet skali na wa guy Wao yo we don't connect pano palipe wifi Hapa masnitch tiambo wavalika jeste Jika ziziwa namba ye ate ya let's play Timu sabule o timu sunge pa crew Mundu wango chinja haro woy ndiwe benden Mundu waka mwa katari simu nzato mistake ni mazeto ukaipanga katatu Bakufaka pa machine kukwatu No using a ukamba kwa simu shapu
Pusha
I never tested you my pill Nagale mwana wa busa Kukuse lifestyle yanga Suza vulo funsa Anika asma yo Hine ni mwa wapa pusha Kukuse white uliku Defunsa future pusha
Anaguri saba jize muyo enze wapa bondi Pano pana paka cha fake chikondi Kasini rikasa peta kupondi Low kindi ni mwana chiboli ana lifestyle really shocking
Sama farajia si snitch Safa nika pano snitch Sasi watu wa santi ambo snitch You are a snitch
Kaleza chape sama fala jesi snitch Safa nika pano snitch Sazibo sunga nkama snitch Yeah, ni wao yo snitch
Urati mwaya 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 gazi weki reki Ooti kwira noma simati poti Kipenti reti prati fwiti piti Wanoti ya aza mwaya gazi Kosi mwale kelela kuno Kusi wana zimide Mwabibi lela kumbo
Sige mwabi mwabu
Masa kelela nsobo Pute shati na yoye shio Kimo na shumuri ya mpate tattoo Songu pande hapo Kogula wakukonde Funga kinwa shut up Serenga wakukonde Iwa stick stick stand up Tinefubu ni ronde Kwanya mpon back up Serenge sabayonde Sopa ni kupatukana Siku watukana Siku wasunkanya Nangati na kongana Musimu na kukana Mudrimu tinapungana Sembe sinoma na shie Tisembe na nubana Ceremony pati Hey shoki I never tested you my pill Nagale mwana wabusa Kukuse lifestyle yanga Suza vulo funsa Anika asma yo Hine ni mwa wapapusha Kukuse white uliku Defunsa future pusha
Anaguri saba jize muyo enze wapapondi Pano pana paka cha fake chikondi Kasini rikasa pete ya kupondi Low kindi ni mwana chiboli ana lifestyle really shocking
Sama farajia si snitch Safa nika pano snitch Sasi watu wa santi ambo snitch
Kaleza chape sama farajia si snitch Safa nika pano snitch Sazi wa sunga nkama snitch Ni wao yo snitch
Bashbo
Young Seven Puchi
Pia Oga Vashti
Selemani Paji
Vash Puchosti
Boso Nkalala
Don Po
Na Wapeligo
Bario Katupa Parusako
Sopa Stos Makomezo
Before
Vashikaka
T21 Ebeleza Posti Musungu Lejean Pamwela Team Fufusan Ewa Baba Moji Mwela Udega Beneka Posti Derete Ti Ai Ti Piringo Vashima Pano Era Kandieke Kun Kutechi Paji Tidani Vash Peshan Shan Alabolo Vyudamu Prisi Wiz NBA Tangapol J-Fox Asamo Vash Tang Era Azawa Vash Mo Mose Vash Morini No Moriti Era Georgie Get Down Wuke
ZWAP.com